amandla mawubona bakini. Uphendura mbo mawubona bakini. Yewe nuphendura mbo mawubona bakini.
Ngithi lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uyeyisa, uthi urambo uyi first blood.
Ethelela lomfana bakwethu shopini ufoka shumla mashumla insizwa ngaphezulu. Ayikhona ba uthinta insizwa enkulu manje uthinta lapha nomtirimane madoda insizwa zaqokoza amafana amakhanda aqokoqoka bafana ngenhlula yazi yawela imalinga yathatha zonke iy'ndodo ngishoyena uphatha kahle unandisa
bonga mfokalanga kunini sibamba siphendula sikhima amadoda siphakame sithe athi kuphuka mtirimane makhala phandle emzini abathi khathi lasenzima athi danki hlabisa danki mthakajoyint abadanki ithokozisiwa abadabukile nabajabulile ukhosa ayiqedwa
ufikelwa amandla mawubona bakini. Yewe nufikelwa amandla mawubona bakini. Uphendura mbo mawubona bakini. Yewe nuphendura mbo mawubona bakini.
Ngithi lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Lomfanisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uthi urambo uyi first blood. Ayisuyeyisa,
lomfanisa,
uyeyisa, uthi urambo uyi first blood.
Itinike namaphilisi akabhala ukuthi wamsuka lona wenza ngamabo ufuna uqhathaba. Ngithi mnikela amaphilisi akabhala ukuthi wamsuka lona wenza ngamabo ufuna uqhathaba.
Ngiyakhetha abakhandi bezungabaza bathula noma sebeyo. Ngithi ngihlaba ngihlaba nayo Spirit Bank umfokanyembe. Yey, umfokanyembe. Ngithi ngiyabonga ngikhaya ukuthi ungibize ukuthi hayi umfokanyembe ngithi sodela nga. Kuyadliwa lokhu. Yey, wotila. Tila. Ngiyangishuna manje madodana ngithi angithi zizo ngiyangishuna shuna.